Explanation, I show explanation. Explanation.
Cyrax Kingston made the beat. Let's go.
Exclusive from Sam Update CEO.
Kodak, it's Brian Jizzo. Yeah. AKA the bad guy, Kodak. Ni flow hip hop mbeka monga ni half reggae. Ever fly monga spare party ya kunjeke. Number one, monga nili half neke. Duziwa crew yako rap bato inga chene. XA, ma XS nili fresher. Levo nafika ponizi mvela monga blessa. Murungu wa magelo, kola ago blessa. Elo sindi no olimba chachilenga ni ma pressure. AKA super fly, heyo bale funsa kesha. Ni napadwa ni flow asini seka ni ma pesha. Wasipanga ma brutio, badibe sub zero. Koma badibe ma line ni buku ya grade zero. Zati wa jen drama, luka monga mude. Okay, itana balole makelele ilimushe. Nieminga mtengo weo panga pepa drama. Nilipa vokano itashaka zakana. Hii ni chapter 3, how come mambo bandia. Biti monga dendo yoluwana ni mangamba. Bachete kela neo batifuti ndine hama. What I say ziba zako kunikonka usajama. I'm sorry to delay, explain is a dropa. Nikarupanga drama na mabine chemu ode. Nima tebo nikapunya cheka shiki wa madoba. Bebe ni wasola elo neo ndine boda. Ngudiala Kodiak. Brother,
explanation.
Branches,
coming through
a
nigga.
Big shit, I get.
It's another K Wayne Music production. Cyrax Kingston made the beat. Let's go.